ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi, ananifuta machozi,
ananifuta machozi wakati nalia,
ananifuta machozi, ananifuta machozi,
ananifuta machozi wakati nalia.
Abuba Mimaya
Baba yunami, sitaogopa kamwe. Mungu Baba yunami, sitaogopa kamwe. Mungu aliye hai yuko nami, Mungu asiyelala ni kwa pande wangu. Mungu aliye hai yuko nami, Mungu asiyelala ni kwa pande wangu. Hajawahi niacha kwa mudu uliopita, na hataniacha kwa mudu unaokuja. Hajawahi niacha kwa mudu uliopita, na hataniacha kwa mudu unaokuja.
Sitaogopa, sitaogopa kamwe. Sitaogopa, sitaogopa kamwe.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi, ananifuta machozi,
ananifuta machozi wakati nalia,
ananifuta machozi wakati nalia,
ananifuta machozi wakati nalia.
Nitazifuata njia zake nimeshikiria sana, tangu mtoto wangu nimemwaminia sana. Nimetafuta mtu kama yeye sijamuona, na nipambania siku zote usiku na mchana. Ananichukulia udhaifu wangu wote, ameuvumilia pale msalabani, dhambi zangu zote amenihurumia. Toka mwanzoni hadi hapa yuko na mimi njiani, hata nikiwa jangwani ananifuata. Mizigo yangu nimemupa, nimetulia moyoni, yeye ni kama simba kinguruma. Maadui zangu anawakimbiza, vita si vyangu yeye atamaliza. Hajawahi niacha kwa mudu uliopita, na hataniacha kwa mudu unaokuja. Hajawahi niacha kwa mudu uliopita, na hataniacha kwa mudu unaokuja. Sitaogopa, sitaogopa kamwe. Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi wakati nalia, aiongeza nguvu na bonishia, hapo mbele baraka menyanalia, sitaogopa no no no.
Ananifuta machozi, ananifuta machozi,
ananifuta machozi wakati nalia,
ananifuta machozi, ananifuta machozi,
ananifuta machozi wakati nalia,
ananifuta machozi.